yamanteri jamde jobi tarka min tadi chapande tati kibaruji mode fulfulde min Omar Hamad Jangato do masinaji den godi Abdullahi Bunga nani ko kibaruji nani yopugol sukabe warbe jande o fi no don hewa sanne yaade der leede yerno fedde UNESCO waderi e hollir der andinore modum min gartana on dom nani be beleede Afrika dillambe leede e leede no keba wadde golleji ko hom tata muraduji mu enda toenda tamara set on nana ko wobbe mabbe pammini yewtere meden pindina hande yatana halwa do lawo lamu kessol ko janga do filla pelle ballobe waldeji do enda de leedi meden Niger ko ri jamirti am yerno kalirnode ni mbien policeji nayi kambe woni ko mbara tato barmina dum woni dimma hippitere wadande kengal la sarfander yamde jegondo posita policeji kerrudo e petel kole hakkunde Nigeria e Burkina Faso le departement Motera region Tillaberi yeru no habaru on bitedo acti Niger wiri do wetcho mudu internet hande sapo etati lewru avril e bononda gineji hewdi ko wada no habaru on famtenir nonni fawari joni ni bien sogeji garde national nay kambe du kambe woni ko mbara e goto barmudo seda kal dum woni dimma hippitere de bibbe bombe jogibe kaborde ngadi yaade to posta sogeji meden garde national goddi no reni no kure to kange wasete to endan jado der departement mo bilma region Agadez yeru no habaru bitedo ayir enforo gonde jonde hore mum faminir hande subano eder lawol goto goldo ni mbien do der leede meden Afrika gonde hore hudo Sara sukabe worbe no njoppa l'école o fidu wona leede godude jawdi tan dun jewta yeru no fedde Nations Unies do filla jande famteniri ko UNESCO wadi andinore wurtirde kenga sumana amar sepa minani
and the late kewde ko lati rewbe worle jangirdeji photo wi sakitake ni dum wonji taki sabu ele dubi chakitidi endan ko heewi e suka worbe no njoppa jande le kolde endan dum wonno taykaaki ngadaaki ele leede men Afrique ngonde hore hodo Sahara ko lati do leede Niger hisama do suka worbe hemre chapane njoy en jeddo fudo burto le kolon endan dum wonno ko fedele dunia hawjine fi le jande tina tawa adaji wurtini ele kibaruji mudum chadale ko wonno wadda suka be yoppa l'école ena no tawa gofu talakaku ko tilsin tobbe dille be tewton togon e fa hande final tawa adaji meden nonno duno hawri e rafi golle e hore mudum yoppugol mabbe l'école odu konda no wodi gatche ko wadde ner le tawda dem e fitinaaji kanyo rafi hakkilo fukingo dum wono ko UNESCO federale dunia de endan hal
nangude hande an alarba o sappo e tati lewru avril dubu jinaa ɗiɗi e no gaye ɗiɗi woni ko jiilaaki mooteje wakkati mu'en ɓeyda nangude yamde jeɗɗi futura yaade jeetati jamma nonni nde département mo belle yara fuu no foti gam batte Allah e lewru suuma e o ngol laawol du no ardiiɓe hawsu kooƴi ɗum yeru no Hamidu jibo préfet mo département famminiri bandimin Saydi Abdou windi tan
lokkaci foti
dum wadino wakkati ko himbe pelle daraniide himbe leedi gari do andan to an yami deni dalila lewru suma yere du miden baawi beedude e wakkati ko watta himbe baawa yilaade do motoje mu min bindani gouverneur min pamtini dum ko der suma yere de enden ni himbe no godi haajuji sanne deno wado wakkati on endam beedi den o jaabi min o wi fuddude hande alarba sappo e tati lewru avril du himbe no baawi yilo daade motoje mu'en fa yottade yande jeetati jemma amma mi do hidi du himbe paama ko gan sumayere wadi wakkati o endan beida mindu e himbe cakantaraare ande enda miden pamri do mi wi be daro don be darto mi do yottabe du gam majju
ay gasabu isemu odum maga
ba ko be beleede Afrika du be cocitaama der leydi Algeri gere no tokkiti yahade fahande deni wobbe pincitaama tetaama are mu en do lawol gere du ngari tamara set kebay fu cadaale gam tefude wadde golleji goddi ko humtata muraduji mu en nani ko wobbe mabbe kali bandi min ala min wa shar tawado to e jahanga
Abdul Karim
mo Niger no min jehi tonni min dar ko min keboto tundi jungo sede kala ne heba ko wartidi wuro yimbe amin hewbe fuuri wamto endan sembe min kay ilungal mi do mata fu gacce kay golle ko golle noni mo jentingol kolde nangu mo jiida o wana ko wodi fe sede kala jomu nange wi sey yoba horebe dar nami no min gatto min keb min kota wuroji amin jam e sey
inda mubarak mido jea leydi Nigeria de gonga miden tawra sodornan do misali de sogeji potti neddo sey tiajo neddo de neddo no wodi gollal do endengal waawi to kebal maggal sadanta min ciede ni mi warti fude gam fuddode golle gom ton endan leydi amin himbe leydi di no nangodir sanne burde to amin mido miladu ko himbe amin nyemminambe mojjina jonde mu
wajen jaare irin wayennan abubuwa
Kengano ardibe fi jande ndere gaya hautade e prefet ngadi dokkal gineji jangirdi e nyamri yale to sukabe chapande nayo be wuro gatawani le commune tonuga dum do no sukabe no e nimbe doggoy be garrafi kajarangena gutawado kerol e leydi bene hautade e burkina faso lewru majuni asumi abarsi prefet mo departement gaya nani ko wi fadel alu
Nous avons procédé à la distribution des.
Mingadi ania sendango chukabe besarobe mu imperi undo are e konon kahe nyamduji ko watta lebbi didi ni ko bandirabe meden gombe hakkune kiri tati benen burkina e niger nangobe liddi mawbe no diwabe garrafi hakkilo fukkino wakati ko be garno gomnati walliribe e nyamduji e safareji chukabe mabbe do gatta e kol minen do gannangango tukabe be dofi jandeji wadi sarusi jandeji departement gaya walliri are ecole e basi gadam suka ecole fu hokka sakuru gauri do kiloji chapande joy
2000 a chacun de ses élèves là
no be hokkobe habaruji demle leddi meden Niger chapande nayo non ko tawa ekintino ilu sappo e didi lewru avril yaade to sarusi kawji do filla janginol mawbe dofi sagitorde damgal germare e hausare do nder nyamey mamman murtala musa ndekotodo do secrétaire général sud hawjini filla mojingal hokkungal habaruji cc nani ko wira ki arami batte e kentino
C'est un travail qui a dit.
Wallan non gal min puddi ko watta lebbini ngada jawtinaaki gadaaki do fi golle kokkol habaru fudo do fi golle kokkol habaru ko demle wuro no wodi njaccere rafi andal do baylol halaagi din arande fu min miccitaat kinani e joddingo do tere sagi torde ko wawte nawtere der halaagi demle wuro ko wote firtiri gollel galdo wada kana do balla suudu hawjino filla fonditol tuudi habaruji CSC noni e fedde leydi Danemark e be golli ditta o NG Oxfam noni kambe balli der sigila o CSC yardarake e hauta gollida e sarusi ifayan gan sarusi no wonduni andal do fi emle wuro
Hitande hikande suma yere fotandirana elewru avril le wakati wulo wulo do enda ndir lady made in Niger. Umdono wodi basi kwa wadata hartu saru siji gomnanti dim. Warobe todi saru siji tefude talki nongodi chadale yade togolobe nder mundra. Nani kobe kali alitajidir famtini nimbedomaki.
Gollobe tawabe do meri ibe godi wakati mube ngabata e wakati mube jipoto debe kabata ania wadde golle mabbe law mi warino labe didi yade labe tati mi hebay talki di garmi tefude deni be bi ay jomun be dafama be gi an kupir kan wadi himbe doma
les gens attend ici là pour un extrait
warana tewtu talkurndi meki goddo gollobe wambe do enna be keginaake golle mabbe de feyseda jomunu chumido no wonde don ka mulu wular nani der majjum laare jamin talkur goddo heppa ba ummade hokki talkum en wodi sadorma sane non du kondan alle sumayer ndeno en yottu ke yande tati to ata jom ala fuko way gaden
il peut plus travailler
dem singa kena ilundera mars dubu jinaaji didi e noga e didi fedde leydi Niger hawjinde filla fijoji pirtol balli ko yaadu e koyde dum du koromun woni darjinde fijo pirtol balli go do der Niger Ali Kimba Samba ardi do de fedde do endan der Niger nani ko famini Salamat Kadir Domach
himɓe wuro ni ƴami dow majjum laati ɓe faami nafakka yaadu e koyɗe muɗum kañum e coñino ɓalli fuu, hono no ɗum waɗirte e nder cuuɗi pirto ɓalli naade cuuɗi to safaare. Ko ɗum layihen dowmu ni woni ɓeydugol cuuɗi to himɓe gatta pirto ɓalli muɗum ɗo endan kañum e famtingol himɓe tinno e gaɗol coñinol ɓalli ɗin endan, saabu e ɗum walla ɓe ɓe kiisa na wallaji kewɗi ñaw ɓendu kondan tiiɗa e gaɗol coñinol ɓalli ɗi no wallan ɗum e heɓa cellal. Gadandan du no woodi ɓorodirol ko watte dow majjum, ɗum du kono yiɗa tawe heɓama yimɓe wawɓe yaaddo inde leydi ndi enda, ɗum ɗu dartinani keerol hono fijoji pirto ɓalli fuu
et plein d'autres activités.
Sey garten e yewtere meɗen pindinol do ƴewtinaki ko ministére hawjinde fi yaadu yeeso cakantaraje waɗi gomnanti tabintini laawol laamu do filla golle maano pelle gollirta ɗo ende nder leydi meɗen Niger. Ngol laawol du dartanana heɓude hano bayle yaade to ɗe pelle, yeruno directeur pelle e waldeji to ministére hawjinde filla yaadu yeeso no kuccata cakantaraje ɗen fammini. Docteur Abdoulla Bo nani ko wi Moctar Hammad.
Pelle balliroje himɓe no woodi laawol laamu leydi ngo kawjigol filla majji hitaande duuɓi ujunere e keme jeena e capanɗe jeena e ɗiɗi nden laawol laamu leydigol enden joɗɗina. To hande yaade yeeso du kulle kewɗen no ɗonno baylo yaade ɗo nder leydi meɗen kam fuu e nder leyɗe yaasi. Ɗum du saabi ko laawol laamu leydigol enden no haana ƴewtini kulle kese gon ɓeyde ko watta hawju filla pelle ɗe enden ni waɗoro no woɗiri. Ƴewtinaki gaɗaki kiidu sembinɗinan golle pelle ɗe enden. Pelle ɗen e koe mum endu ɓeydake kadi ndu nder laabi hawju oodu ɗum ɓeydi tokkitade daara golle pelle ɗe enden kam fuu e nafakkaji ɗi yimɓe leydi gonno keɓa he majji. Ndenne bayla ɗukka wattama filla pelle ɗe enden ko watta pelle ɗe enden
darto.
Docteur, hewɓe fuu no jiyake gomnati leydi Niger no wondi e moƴƴintinol yaade e fi ko darta pelle kañum e hawrindeji, ɗum wona ko jiɗa e majji?
To neɗɗo fuu e giiɗe mum noon har ko darta filla ƴewtinagol laawol laamu leydi gol. Amma de ni ko nafa himɓe fuu gonɗen eɗen tefa to laawol laamu leydigol enden ni eɗen mbaawi bi'i ko ɓeyda pelle ɗe enden ko watta ɗe mbaawa du fa hannden nafude himɓe leydi. Min e giiɗe am wi'ooɓe ngam tonngude pelle ɗe noon waɗi ƴewtinaaki ki enden waɗa yimɓe ɓe enden ni jokkaaki gaɗa goonga on noon e ngalaa du iɓe tefa ko nafa leydi din. Sembe ko waɗdi ƴewtinaaki laawol laamu leydigol waɗa du kam woni ko watta pelle ɗe enden kumna aadiiji mumɓen to ɗe golli fuu to suuɗano himɓe golle endu tawte golle lobbe gaɗa ton
visible amélioré.
Ɗum ɗo no woni e laawol nder fi laamu démocratie.
Il ne faut pas voir en ces décrets
to himɓe miilo ko ƴewtinaaki ki enden waɗa kana ngam haɗude pelle ɗe enden waɗudu golle mumɓe. Garto démocratie singi fuu iɗum yolbinana himɓe kaala ñumoji mumɓen, amma fodde no laabi laamu leydi bi'iri hannden ni bayla waɗake no kuuje kewɗe nder leyɗe duniyaaru. Leyɗe kewɗe du no tawa nder duro heɓude mosala rafi keƴoran hakkillo fuu e ko nandi titta. Ndenne ɗum wawa acci neɗɗo fuu waɗa ko weli ɓerne mum. Deni ɗum himɓe jokkake gaɗa goonga on yaadu yeeso heɓoto nder démocratie leyɗe
meɗen.
ɗo wonto kibaruji meɗen tili e ɗengal fulfulde joni wala fuu ko mbawɗen wiide sana jaɓɓono Asumane Sina wadde ko ɗengal hawsankore yamde jo e mintaji capanɗe nayyi e joyi kirten to jam hir.
Jannyalli mawnan debbo, hannde ni mi hooci aadi warde gollirde maɗa kan tan mi yewtamma.
Nafisa am da a jaɓɓama nder bureau am.
Imi anni ay dama min no woni miña mo ɓurɗa yiɗude.
Ahe hoore maɗa andine yonay ba mi haalana ne.
Mawnan debbo, imi annini on ngala oɗon pijira laabi joƴƴinaaɗi kisinoji himɓe raaɓu ñaw coronavirus gu dena.
Ande o hoone gartitol ɗiɗaɓol ñaw coronavirus gu no handi min ehe koye amin min kokka himɓe misaluji gasuɗi.
Mi faami jonkan naane ma ko min ngari naatoygo domo gollirde o accamin naatoyde, sey min gatti cumoɗe amin min lotta juuɗe amin nden ko o accamin min naato. Mi waɗi sa'a mi ado e sumode am no nder sakuru am, nden gattimi denko garmi yerde
abi gartitol idabol gol nyaw coronavirus gu wala fuko waddi dum sayye bare himbe wakati fu mido halane jogoda manga kuma deni anati der himbe gatta chumrema ta wattu ye bare jogaden manga ku ami denen ko emen gan keben denen wobbe do
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hautade e minister kawjido cellal bibbe leydi Niger.